This can't get some.
Shyman Bombardi. Mr. C. R. G.
Nenzo ya paine kunkala neka. Nenzo na mungariza sila ine akani leka. Nenzo na mungariza yondari kasala neka. Nenzo na mungariza chucha ine akani leka. Eh, apa manje niri single. Ninga chite viri vanza venifuna niri single. Nikafuna nikone wachisaka, I'm single. Nikafuna lelo nito winga, I'm single.
Akakataska masingo, nikabata bantu bene bali single. Akakataska masingo, nika ise bantu bene bali single.
Apa manja niri single, hey, I can do what I want, nikafuna I'm ready to mingle. Oh, ni mubiri wanga apa manja nili pressure free. Sininga na me, I'm so happy. Kolo phone ikalila, no worries. Sininga na me, I'm so happy. Very happy. Apa manja, I'm riding solo. No maringi ringi one bo better. No maringi ringi ulikuti. Nangana bandani kasi ulikuti.
Nenzo ya paine kunkala neka.
Ni fala semtoloshi. Link up kumazulo na kadorothi. Nobody kuniuza oposha na wosa posha nga niliparoti. Yusipa dead neka ninga jena chikanda. Kunyumba na kuma popcorn ya lizanda. Nostata yanga ningenesa mumarizoni. Wakanifunsa niliza chape marizoni. Kuseka sili, kai stili babidi. Indiana zambo nifunsa povama baby. Segula phone yako, nangai vivintako. One day baby, mumzaka one lako. Wala, hapa nili very 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 single. Dine nisobele la uko kumitiko. Paka vipako baby puela upiteko. My girlfriend won't be tunda waine.
Apa manje niri single. Ninga chite viri vanza venifuna niri single. Nikafuna nikone wachisaka, I'm single. Nikafuna lelo nito winga, I'm single. Apa manje niri single. Ninga chite viri vanza venifuna niri single. Nikafuna nikone wachisaka, I'm single. Nikafuna lelo nito winga, I'm single.
Akakadansi kama single. Nikabaja batubene bali single. Akakadansi kama single. Nikabaja batubene bali single. Akakadansi kama single. Nikabaja batubene bali single. Akakadansi kama single. Nikabaja batubene bali single.
Download from mylovesaidmusic.com.